Yeah.
African real bad is kill.
Deborah, chinchin de kabila kwatisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Finchin de kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa.
Ulikui?
Sonchaje. I need the strength. Sonchaje. Game of power, son charge,
yeah. Charge, charge.
I need the strength, son charge. Game of power,
it's a un charge, it's a un charge.
Game of power,
it's a un charge, it's a un charge.
Kanalume we wansendelo mutima isonja mbushe komulilo na ushima ha? Nanguna pita mu mafia ulambwesha echo nkwitila walishiwe mbokwesa bali iwa jatita paba na umbi na kufibusa niwe wayo lulumbi baka na isu locha jafensha monapo ulangafia ngatina yon shitala lapo elongole someka panono na uteka no mutima panono ganafika po na isu la na chajika ula soko la konisi na chajika chinchinde kabila kwa tisha kukwada sonso mekeko chaja ni mflada finchinde kabila fionse wali kwada songa fueko isana filo apa
ulikui
sonchaje I need the strength sonchaje mbi game of power sonchaje
charge, charge.
I need the strength sonchaje mbi game of power
sonchaje. Isa unchaje,
make him a power.
Isa unchaje, isa unchaje.
Ga, da ulipo king in dawa downy. The timbe queen is on the fuller crowny. We trophy andi wachila na Grammy. Isa umpusu sheko na la chita drowny. Mumenshi ya masaka mikonde telenseko. Umbuste ni downy ya maka umbeko. Nzinga country ni wewe uteko. Ndefo ika good leadership unde tele useko. Funya fia dati umpange body. I'm a snow but in dem yanga soti. Noti fia songa offender mukoti. Songa fio mobili ngo wano shoti. Chinchinde kabila kwa tisha kukwada. Sonso mekeko chaja ni mflada. Finchinde kabila fionse wali kwada. Songa fueko isana filo apa.
Ulikui?
Sonchaje. I need the strength. Sonchaje. Mbi game of power. Sonchaje.
Charge, charge.
I need the strength. Sonchaje. Mbi game of power.
Isa unchaje. Isa unchaje.
Mbi game of power.
Isa unchaje. Isa unchaje.
This producer love. It's a Run Out Sounds production.